chola o sauka kuacho samatope akweza aompawi asakone kuzala iwakaje nawo ndi mavumu awo sokololato lilimanja mwanu mulugu mapuputa manyazi atu onse mandikonzela kome akupenya onse mapuputa manyazi anga onse mandikonzela kome akupenya onse
yes. Sakumudwita Yesu, Yesu. Sawona kope Yesu. Moyo moyo wanga ulimanja mwake sokololanga amalisunga Yesu.
Standing inside the storms mulibata ntima mwanga zondi zingaza chuluka kuma bata ntima wanga. This is the confidence I have, my Yesu yo. Kali konsendi pepa peleka, Yesu yo. Every good work that Lord you have started, mumalizi sampaka na to the end. Every good work Lord you have started, mumalizi sampaka na to the end.